yamde sapo e tati do e Dakar lamorgo Senegal yamde sapo e nayi to Paris bismillah mon e kabaruji di
Aisha so
ko buri tenktude e kabaruji hinyalamo o hanki wa mambiyan ko nyalamo goto fawti e jaltugol mabbe der kaso Ousmane Sonko gardido landa paste fe di momo ma Basiru Jomay Fay mbaddi yewtere e jaydi an kobe be e der dum Ousmane Sonko suti kongudi fadi e joljole leedindi to gine tiagal se poji badadi e der leedindi ngam wulitaade tajugol courant bisngoji di kebi hayso ko seeda e jammagu he hanki mbiyan kura hebi hena artude diwe risi kerundirde Ukraine njana hande kadi ha yimbe dido mayi hen e saha mo ganduda ko e wota hore ya ko leedi ndi wona to Vladimir Putin fodi forgum ko ni woni badi kabaruji di joni joni jaccine tedbe hedibe RFI fulfulde on calmina bismillah mon e jonde men kabaruji do e leedi Senegal ngudditirden ko nyalawmo goto tan fawi e jaltugol mabbe he der kaso Ousmane Sonko gardi do landa paste fe di mum Basiru Jomay Fay mbaddi yewtere e jandiyan kobe be e der dum Ousmane Sonko suti ko ngudi faade e joljole leedi ndi o arti e jabbal gal be jidi wadde tuume pawade e sudu tambin dosgal leedi ndi e weddade bode mambien kaaje faade e candidat kawtal benno boko yakar hono Amadou Ba eden gondi do halirde ni Moussa Oumar Bari Moussa misalmini
misalmiti ma Aisha
namena wayle wayloji teskama e hala Ousmane Sonko
Aisha ko buri waylade e makko fof ko kongulde wadanno faade e mawdo leedi ndi Macky Sall e der hala makko no laabi cer wondi o yewtidi e Macky Sall haaji tawi o yaajnaake hen no feewi sabu ni ngoje de wadanno hanki dum teskaka e der hala makko ko dum saabi hewbe hertorbe dawro ko liti wonde be worbe dilo ko faamondirbe e yogay tobbe ko faati e tuume e sudur fawande sudur enoro sariendo Ousmane Sonko holiti wonde otini hitoji den tuume honono Senegal nabe fufu kono dum don yonani dalillaaji e biol makko halata so tawi be ngari e laamu madum labbine e saha kay Aisha orgal woteji di Ousmane Sonko wadi nyingoje mawde faade e candidat benno bokk yakar hono Amadou Ba ko yidi ko fufu holiti wonde Macky Sall natti wonde kabjir makko ko nyande on wi tawetake di do woteji o holiti homa andi Amadou Ba sabu be ngol dima ton to sudu wetendo e francir e direction impo e domaine e biol makko Amadou Ba boyi wiide en hocca ko jeya o wedum lelnu o beydi hen ko wiide so tawi Senegal naabe njumi haabe ngaddi Amadou Ba e laamu ma dum wonambe nimse mawdo
tiagal de tuume Amadou Ba wadi batakuru ngama jabtade e kongudi Ousmane Sonko
Amadou Ba wi sikkano so tawi Ousmane Sonko yalti kaso ma dum waylu miijoji makko kono teskama tiagal e ndew hebi yaafa gol mawdo leedi ndi Ousmane Sonko waylaki sabu arti e halullaaji di ngongdani hono no woyi wadde e kala saha Amadou Ba wi koyngal Ousmane Sonko e hunduko mudum wonno ko nanno dum kaso so tawi o renaake ko dum jogori dum ruttinde e der kaso Amadou Ba wi e yimbe o noddi yimbe be e jewte tawi ko jewte patude e bamtoje leedi Senegal kono kay wona hebde do ina adda nyingoje namben kongudi di gongdani sabu kam woji dum ko holno Senegal jogori wonirde jango e der yeso bibbe leedi ni
kono tigi hen jetta table painto chad happuno gol dereji ngam jeede e sungoji hore ya ko leedi ni jaggaadi nyande jeegom lewru joye bur hubi hanki jamma ko timmi yimbe sapo enjo yidbe jamde le folamgu nawi ton dereji mumen ene tawa e ben debbo goto doggol kandidaaji jogordo yaade di sungoji andate ko nyande nogas en nay lewrundu to gine paden en kalino e gardindi kabruji men tiagal se poji badade der leedi ni ngam wulitaade tajugol courant besngoji di kebi courant hayso ko seeda e jammagu hanki kono dum nyibaani e dum besngoji di ene jokki woytaade de tiadele ha jofti e ko wona e lewru korko ko momodo jongo siba yindiri e mabbe kettoden hen jantore makko
bibbe gine hino fottude tiadele duudude e ndu lewru suuma e Hawaw Diallo
be daru ko honno be giediranta en bay wobbe be mara fere defugol ma feeli nyande o nyande bay wobbe yalti ka subaka be hewti o ka geegi de njula sinalo wobbe ko tuma donc ko ma be defa e der yontere dem ma feeji itti ka tenen hanka juma fi wete ko be wunito dum hala ko branche gol tun nyiri ko be adde wureje kuran
Ibrahima Sall hino holli wondema ko kar hambe danorta sabu ngulendi
be na lagine ko pays bour do marde ndiyang der afrique de l'ouest be jettabe na ba kuran jidin harabe jonnal hay goto kuran e menen do kasuma e do fayde men ala dana gol simi mi ke bimbi ray di enje kam en watti ko fay fayde no lopi ngulendi
mam jaar hino andina wondema siko tampere ko haado
menen suma yon do no sattina horugol ayarata diam wuuda no wuli nyalor ma nangge no wuli jemma kuran ala awalte lakere ayarata ko buubi ma feji din ko defa ko ga congélateur di do bonde pidj bous ni di men defu no pidj bus ni si courant ala fayda e fous marsata congélateur di dim pidj buy ko goldirde kon fo courant kare so men tampi ha ma men tampi moyan men soñti
nabi camara ettano wo kongolo société halfina do courant leydi gini noddirtedo edg hino holli ko sumugo ndi mari de kuban sumugo lo système courant maneya e angal ndiyan e o barrage kaleta e soapiti woni sabu angalo courant mamar jongas ba konakri erfi
diwe risi kerundirde Ukraine janama hande kadi ha yimbe dido mayi hen e saha mo ganduda ko e wota hore yakko leydi ndi wona to Vladimir Putin fodi pol gumum to Belgoro wurongo wodani Ukraine to piyande de mbadido yimbe dido wotbe ganyima hen e ona saha besngurisi en e wota he gila hanki aljuma ngam subtade hore jokeso leydi ndi kono ko wote de Vladimir Putin fo lata ngam ardade dubi jegom aroji sabu haylundi yanke goto jogi do sem meta waka e wonude e jamobe lefol lamu leydi ndi to Gaza yakare nanundiral dartingol hare e der bande Gaza wulti tiagal nde Hamas hoybini sardiji mum dum bamti jewtede e saha mo ganduda lana ngadi ka wotka balle gasni jippinde ngura e der bande Gaza ngam falade hege jagorgal cellal Hamas nantini hande limore hesere maybe e nde hare gile fuddi hado e be tolni e ujune chapande tati e go pawdo temede joy e chapande joyo e tato fedde el dental leida dunaru oni hollingo je mumi puskol kiyongol pelle to mali e cimtol banginango nyane sappo e tati lewrundu sutu darnide hakiji ne danke e der fedde oni holli kulkuli mum e namdade bamako de renata dingiral siwilebe teddube hedibe ko do tongude na kabruji di on jarnama e kettugol